wape. Wangu jana na leo, hadi ni uwe mumeo, we mlunji wanje, yeah, yeah. Kukuche machweo, hakuone mkweo, oh yeah. Sishangai, wanijulia mapeno, wanishika huku ni merasa kule, na michezo ilo kwenda shule. Sishangai, wanipata temo, nisha kurusu ni wako bure. Moyo usikilize, napataka unimalize. Kama unchanganye leo, kupecha mama yoyoyo. Upendo ninyunyize, marashi ninukize. Nipeleke maine.